Downloaded from ilovezenmusic.com.
Say now. Now is it now? Zindu season mine. Nyengo zina. Why is it my will? Siji fuga jote mulungu sambamba bimbulago. Siji fuga jote mulungu sazi walodo la guguma.
Chilimo jimene mzanga udaji jaba.
Guma.
Alibo ye mwewe udamulija.
Munga bebe se. Munga bebe. Banja sili kuenda bambo muka udavudika mpaka leo. Masinda machali chintendele mulibe mpaka leo. Exi wanu uja usiku wa mapempeka. Nilimbeli makuchula nimesonzi malengeza. Muda mujita jibongwe sanga gonda nsowina. Muda mujita mkansa teile ama mbani.
Muga bebe si.
Muraya mwana sada ziwe zigo mzimu wake umadanda uu. Lelo ndiwe maisaga mpaso ya mwana. Ugulila banji wa iwala gozo mwe udaba. Sula jenjele pila ugabe mpele.
Downloaded from ilovezenmusic.com.